wana kusamini basi nawe nisamini Nda nshima zetu kiwepo mofisini Basi nawe kidogo semieti kumiria Baka bungeni sometimes unafamia Ibu na yowatia Kama jidani yongu nile zinto kupatia Kita jinto simto kupigia AKA mjama brani shakubari Ono na veli test nikwe mtoto zambari Haramu tena waza yuko na neteneza Tawaza mina shido tukueletu ya kwenye mana gani Una ufumiri mna kuja paka imadani Basi ime nyumbani risi paka shuleni Imedela gani na wewe ukosekani Uye upipa nana kwa kunyumbani
Shusha free and crack young radio